Kysse! Tears for life! Nenyoka, hey, nenyoka, yeah. Ethek manje wonke amagenge kasi yakhula, yonke into esenza sizidala. Njengendoda, njengendoda, ekuseni njengendoda.
Kwamele nami ngivuke ekuseni,
njengendoda.
Kwamele kumi imali zabantwana,
njengendoda.
Kwamele bheke liholeli libe mnandi,
njengendoda.
Kwakunyile upresha la ngivalele,
njengendoda.
Nokusasogola nanempili kasikhathyeta, wathethasamela kodwa fana sihlangane. Indoda umabhekela ngoba ngeke uzophile, athemba ukuthi udala uzomhlamulela. Emhlambe masingabambezela themba sohlungela. Nabamakhanya fana ngithi babakhanyela, nami sekhulile sengindoda ngiyasenzela. Pushele uhubela njengendoda.
Kwamele nami ngifuke ekuseni,
njengendoda.
Kwamele kumi imali zabantwana,
njengendoda.
Kwamele bheke liholeli libe mnandi,
njengendoda.
Kwakunyile upresha la ngivalele,
njengendoda.
Kwamele nami ngifuke ekuseni,
njengendoda.
Kwamele kumi imali zabantwana,
njengendoda.
Kwamele bheke liholeli libe mnandi,
njengendoda.
Kwakunyile upresha la ngivalele,
njengendoda.
Bupilo bokhi mathayithayi,
njengendoda.
Tamele riphephe mathata,
njengendoda.
Ubani rima shakathata,
njengendoda.
Arisebenze inkathata,
njengendoda.
Phabama ube matasatasa, ubani bupilo bokhethe mawaza waza. Thathi isikhathi sakho ntwana kokho uboye, baba wami wena vele ubamba uboye. Basi findu findu bobibona, yonke into yendayo wenzeka ngcono. Mdala inkasi yethu sikelele, ngoba sonke sisuphumelela. Nalena gana gorin.